pesa zote mini member. Kisi mizi zote zimebaki niza ba September, October, November, December. Kisi pesa zote mini member.
Ndakuteko kiwa maji. Excuse no silete uti aji. Koneshe vile na ganji. Misbehave zile nguwa takagi. Leo uso paka rangi. Tupige labwe sema twende wapi. Jo, mina juo na itaka useme utaki. Nasini mekunyota niko na taki. Gini bea sibakishi na ikula yote. Mali popote yeyote sini kokote.
Nisi mizi zote zimebaki nizaba September, October, November, December.
Get up.
Nisi baisa zote mini member. Nisi mizi zote zimebaki nizaba September, October, November, December.
Get up.
Baisa zote mini member.
Sikuje mbuwekze zirete mbili mbili. Pitisha iyo ngolo kwanza nitoe mawili. Shuguli kamili ni natumututu wili. Nitoa wapi nitoa Deacon College. Who's that calling? Stuck in disturbance. Me I'm just falling. Mwamkia konyaki very early in the morning. Jana kuliendaje you kwa ka long story. Mangori jo mangori jo mangori moriongori. Onamka ukyo kinapi noko nangori kwa pore.
Hizi mizi zote zimebaki nizapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member. Hizi mizi zote zimebaki nizapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member. Hizi mizi zote zimebaki nizapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member. Hizi mizi zote zimebaki nizapa September, October, November, December.
Get up.
Hizi baisa zote mini member.